Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com naho hari ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ni Thomas Kamirindi muri kumwe.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Imuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga turavuga ku kibazo cy'umusaruro no gucuruza ibirayi mu Rwanda. Nkuko mubizi Radio Ijwi rya Amerika yakivuzeho kenshi, haba mu makuru, mu kiganiro muri Isanga cyangwa se mu kiganiro dusangira ijambo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Ministeri y'Ubuhinzi, akaba ari n'umuvugizi w'ishami ry'ubuhinzi, Ange Subiru Utambineza, yaratwandikiye ati: "Maze iminsi nkurikira amakuru yanyu hamwe n'ibiganiro, cyane cyane ibyo mwakoze ku gihingwa cy'ibirayi. Mwarakoze gushishikazwa n'iki kibazo ndetse no kugikoraho. Nifuza kubasaba umwanya muri bimwe mu biganiro byanyu mukavugana n'abayobozi ba Minagri, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minicom, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, na Minaloc, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu." Ati: "Ni nyuma yo kumva ko hari amakuru amwe atavugwa uko ari cyangwa ngo asobanurwe neza. Hari n'ibibazo mwibaza mu biganiro byanyu cyangwa abaturage bibaza byahita bibonerwa ibisobanuro. Nguyu rero umwanya. Nshimiye cyane Ange Tambineza ko yadufashije gutegura iki kiganiro. Ministri w'Ubucuruzi n'Inganda Vincent Munyeshyaka ejo twaravuganye atwemerera kuza muri iki kiganiro, ariko atubwire yuko aza kuba afite akanya gato kubera afite izindi gahunda zikomeye adashobora kwigobotora. Hanyuma twavuganye kandi na Ministri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana, nawe atwemerera yuko atubonera umwanya. Twavuganye mu kanya gashize, ariko mpamagaye Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka, we ntabwo yitabye telefone ye igendanwa, ariko Nosenti bose ari kubanshakira hariya ndamubona." Ntabwo atari kugira rwose, Nose komeza. Nuko ubwo rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, turakomeza dushake Ministri Vincent Munyeshyaka w'Ubucuruzi n'Inganda, yarabitwemereye, na Ministri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana nawe yabinyemereye, kandi turakomeza dushakishe na Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka. Ni kuri iki kibazo cy'umusaruro no gucuruza ibirayi mu Rwanda. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndakamundo ngikurije ko ndumurangije.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh. Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira rero muri iki kiganiro muri isanga ku kibazo cy'ibirayi kimaze iminsi kivugwa mu gihugu mbese turavuga niba hari ikibazo cy'umusaruro mwinshi wabuze ukugurishwa nimba hari ibibazo byo kugurisha nimba hari ibibazo by'ibiciro ese ubundi kuki niba umusaruro ubaye mwinshi hatabaho guhunika cyangwa se guhindura ibintu no kuvuga kubibyaza ibindi tuvuge nk'iyo nk'imyumbati bashobora kuyiteka uko kwiri bashobora kuyikuramo ifu y'ubugari mbese ibyo nibyo binita guhindura ibihingwa ukabihinduramo ibindi muri isanga rero turacyashaka ministri w'inganda n'ubucuruzi Vincent Munyeshyaka na ministri w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka ijwi rya Amerika
At the end of the day, we'll do my paradise. Let them say what they say. You and I are gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I are gonna build a story. Heavenly look when I look in your eyes. Beautiful look, you're so good, you're so fine. Be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder. Don't die. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I are gonna build a story, my girl. In your love, my territory, my girl. You and I are gonna build a story. Napata furaha nikiwa na we. Napenda kutumia muda wangu na we. Napenda ngozi yako laini, jimbo lako we. Napenda unavyosema unanipenda. Kivuli changu we, you're my umbrella. Macho yako mazuri yalifanya nipotee. Heshima usali umerithi kwa mama yako we. Say baby come on, let me show you international love. Say baby hold on. Let me show you my start up. I say yeah, my penzi, my penzi. Jamenifika, mupenzi, mupenzi. La mupenzi kwa koli me bamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I gonna build a story. Something much a moyo, something much a moyo. That your moyo dawa to me, you're fine. To me, you're cool. To me, you're fine. Queen of my heart, best flavor that I got. With your love, you give me murder. Don't stop till the game over. Your mind, baby, come over. Your mind, baby, come over. Come, 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 come over. Baby, come over.
I go take you back to Dubai. I go show you Mr. Badu's. Yeah.
Call it amazing.
This is Mr. Connect. We run this.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo cy'ibirayi mu Rwanda cyaravuzwe cyane. Kubera iki? Nibyo mwarabivuze bamwe muri mwe, mwarabyumvise no mu makuru no mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu mwabigizemo uruhare runini, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero twari twashatse kuvugana na bamwe mu baminisitiri ikibazo kireba, minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Bombi twarivuganiye byo ku giti cyanjye, banyemerera yuko baza muri iki kiganiro. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka mu gitondo, namuha mu gitondo cya hano ni nyuma ya saa sita yo mu Rwanda, namuhamagaye kabiri ntiyaboneka. Hano muri studio turakomeza turamushaka, amaze kuvugana na Innocent Mfasha aramubwira ati jyewe simbonetse. Ubwo rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu we ntabonetse, kandi rero ariko nagira ngo nisegure, sinzi impamvu ubutegetsi bwo mu Rwanda hari igihe dushaka gufatanya hanyuma bakadukwepa ku munota wa nyuma, ntabwo nzi impamvu pe. Ibi ngibi ndumva kubivuga atari uguce nk'amabere, kandi hari igihe leta y'u Rwanda yifuza ko tuvugana ubwayo nk'uko twari twaragiye tubashaka, bikatunanira hanyuma bakaza kubitwisabira. None kuki turi kugira ingorane zo kuganira na leta y'u Rwanda? Ndakeka yuko iki kibazo tuzagenda tukiganira hanyuma tukakibonera igisubizo. Hagati aho rero, kubera ko tugishaka aba bategetsi, mureke mbe mbahaye ijambo noneho mwivugire kuri iki kibazo cy'ibirayi mu Rwanda. Ni umusaruro se wabaye mwinshi? Kubera iki? Ni ibiciro se byateye ikibazo? Ni uburyo se bwo gucuruza mu gihugu? Mbese noneho tubahe ijambo, ariko mbemerera yuko dukomeza gushaka minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, nubwo yari yambwiye yuko adufitiye akanya gato kubera izindi gahunda afite. Hanyuma turashaka na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Mukeshimana Gerardine. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi, muri isanga. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Cause of your affection, and I'm still taking you. We're gonna come with.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Nagira ngo mbibutse yuko ari ku kibazo cy'ibirayi mu Rwanda. Muribuka yuko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, wafashe icyemezo cyo guhamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kugira ngo baganire kuri icyo kibazo cy'ibirayi. Abaturage bavuga yuko bimwe byaboreye mu mirima, hanyuma ko n'ibiciro bihambaye cyangwa se bitababereye, bitabanogeye. Abandi bakavuga bati ibirayi ntabwo bigera mu gihugu uko bikwiye kandi byareze bihagije. Ubwo rero natwe twari twatumiye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, twarivuganiye ejo nimugoroba wa hano, hari nyuma sasa hano, hanyuma hari nimugoroba mu Rwanda. Ministre Munyeshyaka Vincent yambwiye yuko ari buboneka kanya gato yo kubera izindi gahunda afite, turacyamushaka nawe, ariko hari zo gahunda zishobora kuba zamubujije kuboneka. Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine nawe twavuganye mu kanya hashize nk'isaha, arambwira ati ndi buboneke. Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka we amaze kutubwira yuko atakibonetse. Ubwo rero turakomeza dushake Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi turebe yuko ari buboneke. Nongere nshimire Ange Subiru Tambineza wafashije cyane gutegura iki kiganiro. Yari yaratwandikiye yifuza ko Minagri, Minaloc na Mincom nabo bavuga kuri iki kibazo cy'ibirayi, kandi adushimira yuko twagishishikari cyadushishikaje tugikoraho amakuru n'ibiganiro byinshi. Hanyuma rero hagati aho ngaho mube muvuga icyo mubitekerezaho. Kuri telefone dufite David. David?
Keza.
Urakomeye?
Urakomeye. Umwaka mushya.
Umwaka mushya. Uratangaza iki rero kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Murakoze cyane. Nubwo abayobozi bacu badutengushye, twumva dusanzwe. Ikibazo dufite, urabona abahinzi bahinga ibirayi byajya kwera bakabategeka ngo mbere yo gusarura ngo muzahabwa uburenganzira n'ubuyobozi bw'akagari cyangwa umurenge.
Mbese ubwo ni kuko uravuga ngo barabategeka, ninde uba n'ubuhe n'uruhe rwego rw'ubutegetsi rubategeka kubikora gutyo?
Reka ngo nk'urugero. Urugero? Ubu iyo batabe nk'ibirayi, wewe ukihingira nk'ibirayi, ntabwo wewe bakwemera ko ubijya ku isoko, wewe nk'ahantu ku isoko, ahubwo bifitiye abantu bashyize mu bakoperative, niho bagemura bya birayi, ba bantu nabo bakabijyana ku isoko bikagenda bihenze. Wa muntu uhinga agahomba.
Yego.
Agahomba kandi yakagombye guhinga akavana ibyo yahinze mu murima akajyana ku isoko akabona amafaranga, natwe ntiduhenzwe, nawe ntahenzwe. Ariko kizemo ikintu hagati kibazitira.
Yego.
Kirazitira rwose, ibirayi byabo bikabura mu murima, nimba nkuye none undi azakura ejo undi gutyo, ibintu gutyo bikagenda bizamba. Wenda ku icyo cy'amata.
Yego.
Kuri Minisiteri w'Ubuhinzi n'Ubworozi akemura ikibazo rwose cyagaragaye hano za Gishwati. Hari abaturage babona, hari abaturage bagiye kugura amata muri bano borozi, haza kugera igihe Inyange irayafata izanye ikusanyirizo, ngo baje bayazana kujya ngo yavane himwe za gishwati yashira hano uyazana hano ngiye kufanyiriza riri ufata nka masaha atatu kandi no byana kuvunya byana kuvunya wa undi wayazanye bakanamuhenda w'abaturage bari bafite hari ukuntu bayakoraga neza bakayateka bakoheza nko muri Congo bikabatunga n'abana bikababeshaho bikabatunga ariko byagiye ngaho barabibaca byose barabibaka babihereza nimba ari uruganda rw'Inyange Inyange baravuga ngo nta muturage wongeye kongera gufata amata ku mpande
yego
ntago twemye amata mu Nyange ngo mujye mucuruza hanze urumva abaturage none twe ko twemeye ko twaza tuza tugafata amata ahangaha ku ikusanyirizo natwe tukagira uko tuyagenza tukayohereza muri Congo barabahakaniye barahakaniye rwose ntituzi ikibazo kiba kiri
David yego reka gushimira hanyuma duhe n'umwanya nta Kizimana urakoze
ariko ikintu muzadutumiriza abantu bayobozi bo mu matora
bo mu matora
komisiyo y'igihugu y'amatora muzadutumirizamo nabo bazaza
kubera ikihe kibazo se
kuzababaza sinzi muzabatumirize
David sobanura neza impamvu ushaka kuganira nabo
arashaka kuganira nabo muzabatumirize nuko
kuyihe ngingo se kuyihe ngingo ntabwo watumira umuntu ngo ngwino tuganire ngo ngwino umuganire n'abaturage utamusobanurira icyo bamwifuzaho
hari ikintu bajya bavuga ngo nimba ari inzira ya demokarasi hari icyo tuzaganiraho
inzira ya demokarasi ndabyanditse hanyuma ubutumwa bwawe rwose tuzagerageza kugutumikira tuzabashaka tubabwire yuko hari abaturage bifuza kuganira nabo inzira ya demokarasi hanyuma tuzarebe nimba batubonera umwanya urakoze nawe David wirirwe neza twese Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo cy'ibirayi mu Rwanda turi kumwe na Hakizimana kuri telefone wirwe neza
yego
urakivugaho iki
bo ngo ndego ndi mu karere ka Burera ibirayi byaragabanyutse kubera ko nyine yamaze gukusanyiriza basizeho abaga baturage benda kwicwa n'inzara kubera ko bwazamutse cyane
nibyo
mu wenda tuvuga ko umuturage aba wenda ageze amahirwe wenda aba yakujije ibiturayi kugira ngo ko kwirira noneho ngo bakamutumizaho ngo nadatanga intuza ngo ni ukumaza yiyandikisha none ibirayi turate kurya ntituragenda akajya mu kwikusanyiriza kuyandikisha kandi agomba kugira gute ko kumutunga na kugira ngo bamufashe musagire agire ukuntu yakwiberaho n'utwo yari afite bakatumwaka ngo rero mwakora ubuvugizi kuri icyo kibazo pe kibazo kiriya kirakomeye cyane ngo kihagaze hafi ku ijana na 180
niyo mpamvu twari twashatse bamwe mu bategetsi nyine kugira ngo mubiganireho ntabwo usibye ministre kaboneka mu kanya utubwiye yuko we atakibonetse naho na ministre w'ubucuruzi Munyeshyaka yari yambwiye ati nshobora kubona akanya gato ariko arabinyemerera pe none nawe ntabonetse ubwo gahunda yambwiye afite zishobora kuba zamugoye ministre w'ubuhinzi n'ubworozi nawe turacyamushaka nawe twivuganiye rwose yabinyemereye yuko muri iki kiganiro abonekamo yego na namusobanuriye ko tubanza kuganira gatoya na ministri w'inganda hanyuma musobanura yuko ministri w'inganda tumurekura akakomeza gahunda yari yateganya amaze iminsi ateganya hanyuma rero we akaza kuduha umwanya nyuma ya ministri munyeshaka turacyamushaka rero ubu ngubu ashobora nyine kuba yacetse yuko turi kumwe na ministre munyeshaka turacyamushaka ibyo byose rero nyine wifuje Hakizimana ngo tujye dushaka abayobozi turabashaka nuko kandi dukora iyo bwabaga kuko muba mukeneye ko muganira mbese mukungurana inama uko buryo bushoboka bwose ndagushimira Hakizima
yego gatoya naba n'umuratumwe
eh
nyine iyo mumutegura ikiganiro akitse abayobozi barakwepa kugira ngo badasobanure iki abaturage kandi abaturage muba muri kubicisha iki inzara
oya sinzi nimba wagiye ntabwo ndahamya yuko wabanga kungurana inama n'abaturage kubera ko nibo bakorera simbihamya ndakeka bafite indi mirimo hari nk'ubu erega mu ministre ni ministre nk'ubu ngubu nubwo ndi kukubwira yuko yego ministre munyeshaka yari yambwiye ko afite izindi gahunda we yari yabimbwiye rwose ndetse na Ange yari yabimbwiye mbere na mbere tugitegura iki kiganiro ariko rwose ndavuga nti ni ngombwa yuko mubona byibura iminota 5 aza kubinyemerera ariko ubwo byamugoye hanyuma na ministre w'ubuhinzi nawe wanyemereye ati ndaza muri iki kiganiro nawe ku munota hanyuma ashobora kugira izindi ngorane ndavuga ashobora kugira izindi gahunda zihutirwa zihuye n'umwanya we zihuye n'imirimo ye ugasanga rero atso gukwepa ntabwo nabivuga gutyo ariko rero nabyo birashoboka nibyo natangiye mvuga nti ese umuntu muhana umugambi hanyuma ku munota wa nyuma akagucika atanakubwiye uko byagenze simbizi ntabwo namenye uko biba byagenze ariko simpamya yuko wabanga kuganira n'abaturage ibyo aribyo byose igisubizo kiba gihari Hakizima
yego
nabo baburya babibahangayikishije erega ni nayo mpamvu bemera tukavugana byibura nubwo twavugana umunota umwe niyo mpamvu bemera kuko ministre kaboneka yavuganye na Innocent ati simbonetse yego ariko yitabye ati simbonetse aduhe iki gisubizo ministre w'ubuhinzi nawe turacyamushaka kuko kugeza ubu ntabwo turamenya niba yagize izindi gahunda hanyuma na ministre w'ubucuruzi we rwose ntabwo yari yanyiseguyeho ngo sinzaboneka yarambwiye ati nzaboneka kanya gato none nawe ubwo gahunda zishobora kuba zamugose urabyumva mbese mu magambo makeya birashoboka urakoze Hakizima umugoroba mwiza
namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro muri isanga turacyashaka rero ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana kubera ko kugeza ubu ngubu ku giti cye ntabwo turamenya niba hari gahunda zindi zihutirwa zamutwaye kuko yari yanyemereye rwose ati ndaboneka rero tukimushaka tube twungurana ibitekerezo kuri iki kibazo cy'igihingwa cy'ibirayi kuri telefone turi kumwe na Nikiza Nikiza we
aramukara
urakomeye
ndakomeye
nuko iki kibazo cy'ibirayi ukibona utukivuga wiki
mazukuru nanjye ndi hano Kampala muri Uganda
ariko uri umunyarwanda ariko uri umunyarwanda
iki
ariko uri umunyarwanda
ndi umunyarwanda
yekomeza
ndi umunyarwanda neje bundi nari ndi mu Rwanda ndimo ndateye ibirayi
wabiriye bitetse ifiriti bitetse mu mazi bigeretse ku bishyimbo wabiriye gute bitetse gute
nari ndi mu munsi mukuru nagiye mbugana atandukanye babitetse ifiriti babigeretse ku bishyimbo nari nibura hano mu ngororero nanjye mu babiguze natetse nanjye naraguzeho
nuko wasanze bihenda se
mbo uko biri ko natanze mu munsi mukuru buriya bishya nk'aho biri kugura amafaranga make ugiranye n'umunsi yari yatambutse cyaguraga nko muri 200 nagiye mu ngoro cyugura nk'ijana na 40 n'ijana na 30 gusa.
Komeza igitekerezo cyawe rero.
Mbona njye kintu mbona hari igihe usanga mu gice cy'iyo ruguru heri buriya mu Ruhengeri. Ibirayi bari kubigurisha nk'amafaranga menshi wagira i Kigali ugasanga biri kugura amafaranga makeya ntabamenye ntandu yabyo ibitera.
Ugakeka se ko impamvu ari iyihe?
Impamvu buriya naterwa ibyaza no kudakorera hamwe. Nk'abahinzi badakorera hamwe ngo bicare hamwe bemeranye igiciro bagomba kujya bagurisha ku birayi byabo. Urabona nk'abari abantu bagenda kubagurira bagenda bagapakira imodoka zabo. Nawe nkeka ko hari resita ukuntu yabagenga bagakorera hamwe bagakora nabo bakabaha ibiciro bagenderaho. Hari nk'ukuntu bagenda bakajya mu gice kimwe bakumvikana n'abaturage buriya hari niko nabivuga. Umuturage kubera nta afite ijyana kurumvikana nawe bakamuha amafaranga gute babonye nawe akakira aho ngayo.
Urakoze n'ikiza we.
Reka nanjye ndabashimiye cyane.
Yego. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we.
Muraho.
Muraho urakomeye.
Muraho turakomeye amakuru y'iminsira.
Ni meza. Wowe uratangaza iki kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Yana ni ngoka Jean-Claude muvugana no guturuka hano muri Abashyazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Yego.
Mu kagari ka Kerwa mba mbakurikiye gatanu kuri gatanu.
Yego urakoze rwose.
Kandi birashimije kuba twongeye tukavugana twaherukanaga mu minsi mikuru kuri bonane kabisa.
Nibyo. Gusha ku ngingo rero.
Ingingo rero nayikurikiye ikibazo cy'ibirayi kirahari mu Rwanda n'ejo bundi ku mateleviziyo no ku maradiyo biri gucaho k'ibirayi abahinzi babihinga rwose biri kuba gipfana bikabora mu mirima ariko uburyo buhari hano mu Rwanda rwose kandi twishime n'ubuzima bwacu bugiye bwadushyiriyeho ni uko igiciro cy'ibirayi cyamanutse
kandi hari abavuga yuko ahubwo ari kiri hejuru.
Oya bitewe n'ukuntu twabiguraga nkatwe reba nk'umwo kugira ibirayi bive mu Ruhengeri yo bihingwa bigera iwacu iburasirazuba ni rwa rugendo rurerure. Noneho kakage mbere twabiguraga 260 cyangwa 250 none ubu ngubu tuvuga ibirayi bari kubiduhera 170. Urumva ko tugomba kubyishimira nkatwe nk'abanyabura nk'abaturage b'iburasirazuba bidusanze iwacu bivuye mu Ruhengeri. Kuri twebwe rero bitewe n'ukuntu twabiguraga mbere tukumva n'ibiciro byamanutse tukaba tuvuga ko wenda ngo nka za Kigali ubu biri hasi yayo twebwe tubifatiraho bitewe n'uko twe bitugeraho n'ubundi byaciye i Kigali bikaza bikadusanga iburasirazuba iwacu. Ubwo rero icyo tukaba aricyo rwose twishimiye ahubwo uko mbibona ni uko biriya bavanyeho byo kugira amakoperative nibyo mbona byatumye n'ibirayi bigabanyuka kuri twebwe. Kuko ibirayi abahinzi ari bo babiranguza noneho bakaza bakagira iki bakabigurisha abaturage buri wese buri muntu uko yifite ari kurya ibirayi nta kibazo kirimo mu Rwanda pe.
Ese Jean-Claude mu burasirazuba kera heraga ibitoki byinshi ndabizi ko kera mwabigurishaga cyane n'i Kigali usibye ko icyo gihe ego
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Ubu tuvugana nuye mu karere ka Ngoma kera byari perefegitura ya Kibungo.
Yego.
Ubu ni ukuvuga ngo rwose ni ahantu hambere heri ibitoki. Ni ukuvuga ngo ubu nk'igihe cy'impeshyi mu kwezi kwa gatandatu kwa kabiri kwa munani nitwe tugemurira Kigali birazwi ku bitoki.
Kigali niho hakiri isoko rinini ry'ibitoki bituruka aho ngaho mu karere kanyu
iburasirazuba
cyangwa mu bijyana no mu bindi ntara nabyo murabishobora
cyane abacuruzi baramanuka n'imodoka bakaza mu isoko ryacu itisake ari soko bitisake uri amona ni Burundi buraza niho baburi bwaje guhaha ni soko rigari baraza rwose saa kumi zuzuye baba bahageze natwe ababifite twabitemye turaratubita bitwatwakiye amagare tukagira bahita baturangura rwose
ushatse kuvuga saa kumi yo mu gatondo
saa kumi za mu gitondo baba bahageze baparitse imodoka natwe batugurira ibitoki bapakira imodoka cyangwa bagafata rimwe na rimwe zikava n'i Kigali rwose zikaza mu cyaro zikatugurira ku biro bagapima ku munzani igitoki gihagaze mbega mu gihe cy'impeshyi turabahaye ibitoki nta kibazo
nuko Jean Claude we ndagushimiye
urakoze cyane kuba tuvuganye nari maze iminsi mukumbuye cyane iburasirazuba turagukunda ijana ku ijana
nanjye ndabakunda pe urakoze rwose
ubu ngubu noneho agashagahari twejeje ibigori twejeje ibigori twejeje ibigori byinshi cyane
ku buryo musagurira n'isoko mukitunga mugasagurira n'amasoko
umuhinzi umwe wahinze umuturage umwe ari kubarira muri toni zingahe ebyiri cyeze ibigori ikintu turi gusaba amasoko leta none yaratubwiye ko igiye kudushakira ikiguzi gifatika kugira ngo kuko harimo ababa bari gushaka kubigura nko baduhombya leta yaravuze ngo nta muntu wemerewe kumana ibigori tugiye kubashakira isoko ribahera amafaranga namwe abagirira akamaro atari ayo kubitagaguza bazigura kuri make icyo ni cyo gikorwa twashimiye leta kigiye kudukorera
reka ariko twizere yuko bitazabamo akajagari nko muri iki kibazo cy'ibirayi nyine
oya baratubujije banashyizeho itegeko nta muntu wemerewe kumama ibigori kubigura nyine mu baturage
urakoze Jean Claude we
urakoze kandi nawe ugire umunsi mwiza ari ngoboka Jean Claude guturuka mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu ntara y'Iburasirazuba
komera
sawa merci
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga kuri telefone turi kumwe na Genos we
yego Kamili
amakuru yawe
ni meza turakomeye
nuko rero iki kibazo cy'ibirayi uragitekerezaho iki
kwa mugabo we bimaze kuba gatebera nzamba
kagira inkuru
urabona
hari ikibazo
kandi koko kiri na seriye ariko nk'umunyamakuru ngiye kubanza kukubaza nawe ikibazo
kijyana n'umwuga wageze cyangwa kijyana n'ibirayi
kijyana n'ibyo turimo kuganiraho
reka mbanze nkwisegureho ntabwo mpinga ibirayi ngiye nk'urubuga yengaho mbaza
ubundi iyi si turimo buri muntu wese aba afite ibyo agenewe gukora umunyamakuru ugomba kuvuga amakuru padiri agomba kuvuga misa umushoferi agomba gutwara ikibazo cya mbere kuko aba bagenewe kugira ibyo basubiza bataboneka ngo banabisubize kandi aribo baba bafite ibisubizo mu biganza byabo
ubwo urashaka kuvuga impamvu twabuze aba baminisitiri twari twatumiye reka nongere mbisubiremo minisitiri Francis Kaboneka we yitabye telefone mu kanya
twatangiranye nakumvaga nabyumvaga
hanyuma minisitiri Mukeshimana we na n'ubu ntabwo turamubona ngo tumenye kuko njye twivuganiye rwose ntabwo nabibahisha hanyuma rero ntabwo ubungubu aratubwira tugeze muri studio turacyamushaka ntabwo turamenya niba yagize indi mirimo yihutirwa ariko birashoboka gusa minisitiri w'ubucuruzi we nawe yari yanyemereye ko aboneka umwanya muto ariko ko yari afite izindi gahunda koko adashobora gusubika nuko mu magambo make nanjye ubwanjye sinzi impamvu urumva kereka
usibye ko abo twari bubaze ntabo tubonye ngaho reka tuganire tukubwire ibiriho
ndakuvuga
ikibazo cy'ibirayi kimaze kuba ikibazo urabona ibirayi biri mu biryo bitunze abanyarwanda numva biri no ku kigero kiri hejuru ya 60% muri rusange ibirayi ni ibihingwa ngandurarugo Kigali ni byose urumva mu Rwanda duhatswe n'ibirayi ikibazo kimeze gutyo abantu ni gute umusaruro ushobora kuburira mu murima kandi wagira ku masoko ya za Kigali ya za Muhanga uwo Jean Claude arakubeshe kuko kiro kibirayi Kigali ubu ni 200
Kigali ariko ntabwo ari burasirazuba
ariko nta ushobora kubitekereza rujikoma ntabwo kiro kibirayi burasirazuba cyaba kigura 170 Kigali kigure 200
birashoboka
niba ari ibirayi bituruka mu bindi bihugu bituruka mu Rwanda
birashoboka kubera ko burya uko nkeka ahantu hari abantu benshi kandi bafite n'ubushobozi ni ukuvuga bafite amafaranga burya ibintu byabo birahenda ahantu niyo mpamvu usanga mu mijyi ikomeye ubuzima buhenda kurusha mu giturage
ibyo ndabyemeza kubera isoko rigari none ikibazo tese ubundi kuva ari amakusanyirizo yabo ibirayi byabaye amakajagari umuntu yabaga yejeje ibirayi niba hari umucuruzi waba uturutse Kigali uturutse Muhanga uturutse nawe akaza akanegosiye na nyiri ibirayi wabyinze akurikije ko atazahomba azabona ibyo yaguzemo ifumbire na manevure yakoresheje zose mu buhinzi bwe akagurisha uko ashaka none ubu ibirayi umuntu asigaye ajya kwaka icyemezo cyo gukura ibirayi
yihingiye akaka uruhushya rwo gukura ibirayi yihingiye
nibyo nibyo pe hari umuntu wabikubwiye wambanjirije ariko yavuze ukuri
nabanje kubivuga nabanje kwicecekera ariko nkumva hari akantu binteye mbese kuko umuntu akihingira hanyuma kujya gusarura akagomba gusaba uruhushya akagomba gusaba uburenganzira
nibyo urabona uri umunyamakuru kandi abanyamakuru muri ijisho rya rubanda burya ngo ni mu ba kabiri mu kuzana freedom na demokarasi mu bantu uzashake contact abantu muri Nyabihu Musanze na Burira nyine bira bice byingamo ibirayi niko bazakubwira ugasanga rero tukibaza abo twari bubaze ntabwo twababonye ukibaza uti ibirayi birimo biraborera mu mirima kubera iki niba ari ikibazo kivuga ngo biri kuborera mu madepo aho za Kigali aho za Muhanga ibyo byakumvikanye ni ikibazo gikomeye cyane mbese abo bayobozi rwose bazihangane baze batumiwe bafite ibisubizo mu maboko yabo kandi ni nabo baturebereza umunsi n'uko bwije bukeye mu mibereho yacu nk'abayobozi ni ikibazo gikomeye udashobora gupfa gusobanura ukuntu ibirayi bihera mu murima kandi ku isoko bigahenda ubu nibwiraga ko dukurikije uko ari byinshi ahubwo ikiro cy'ibirayi cyakaguwe nk'amafaranga 60-80 iyo interiferanse iri hagati rero ya nyiri ibirayi hariya n'umuguzi ubirangura n'ubirya ugasanga urwo bihe numva bakagombye kureka nyiri ibirayi akabigurisha uko ashaka akabigurisha uwashaka bitewe n'inyungu cyangwa se icyo agamije kuzabona mu musaruro yagize gute mu byo yakoresheje ahinga ntabwo ibirayi none se nk'uwo Jean Claude ngo avuze ibitoki ko mu burasirazuba tuzi hera ibitoki byinshi nabo iyo bagiye kubisarura hari amakusanyirizo binyuramo none ibirayi byabaye byinshi mu Rwanda ku buryo byateje ikibazo kigeze ahangaha
nawe uko yabisobanuriye yego ntabwo icyo kibazo cy'amakusanyirizo twagikomojeho gutyo ariko ndumva nkurikije ukuntu yavuze yuko babujije abantu kujya bajya kwigurira uko bashaka ngo batabahenda cyangwa batabubikaho urusyo bishobora kuba biganisha kuri ayo makusanyirizo hari nayo akazaza
toma ari nyirubwite ari umuturage wahinze ibirayi wenda n'umuyobozi w'umurenge ninde ubuzi inyungu afite mu bikorwa yakoze kuburyo hashobora kubaho wenda kuvuga ngo ntugakore ibintu nakagombye icyo nagatekereje kandi abo bayobozi ibyo byose bashobora kuba bari no kutwumva wenda nubwo wenda baba bari mu bindi bikorwa ashobora kuba ari mu modoka agenda cyangwa ari no mu biro wenda ahugiye mu bindi ariko yashyizeho ka radiyo niba rero bahinzi b'ibirayi bagurisha ibirayi byabo uko babishaka uhombye ahombe wunguka yunguka ndetse aho kugira ngo uhombe toni icumi zihere mu murima ntiwahombe eshatu ariko wenda ukazagaruza nayo guhinga no kuzashaka umuti ubutaha n'abahinzi wenda ubutaha wongeye guhinga niko mbyuka ariko ni ikibazo buriya ni ukuri Washington ariko uramutse ugeze nka zaba zireta inyuma hitwa za cyangwa ukagira hitwa muri za reji za Kabuhanga ni ikibazo gikomeye.
Nta kibazo kitabonerwa umuti jeno. Urakoze.
Urakoze kamirinda.
Yikomera.
Yego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikibazo cy'ibirayi mu Rwanda, umusaruro umuntu agomba gusabira uruhushya kugira ngo akure ibirayi yihingiye, ibirayi bikaba byinshi, bikaborera mu mirima, ikibazo cy'ibiciro. Nibyo rero twari twifuje kuganiraho na Minisitiri w'Ubucuruzi, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, none ntibabonetse. Minisitiri Kaboneka niwe wabitubwiye ati si ntibonetse, hanyuma Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine, turacyashakisha n'imuhumure, nubwo dusigaranye iminota 13 gutyo y'iki kiganiro, turakomeza dushakishe kugera ku munota wa nyuma. Hanyuma Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Munyashyaka Vincent yari yambwiye ko afite indi gahunda, ariko ko yari buze kutubonera umwanya mutoya, nawe ntitwamubonye uyu munsi. Ubwo rero nuko nkuko bimeze, kandi mbibutse yuko umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi yari yamfashije cyane rwose gushaka aba bategetsi no kuvuga ngo ikiganiro tuzagikora gute, sangahe, twari twabyemeranijweho rwose. Nuko niko byagenze. Kuri telefone dufite Leonidas. Leonidas we? Wiriwe neza? Ye, wiriwe?
Wiriwe neza, wiriwe.
Uratangaza iki kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Ikibazo cy'ibirayi kweri mu karere k'iwacu ntabwo tubirima.
Akarere k'iwanyu ni akahe?
Ni mu Kirundo.
Mu Kirundo mu Burundi?
Muri komine Bugabira.
None se mu Kirundo ntabwo mujya muhahirana n'u Rwanda se?
Ubu hari ubugaye u Rwanda n'u Burundi, kuko nta dwani hari natwegereye. Ubu imipaka y'akanyaruzi ntabwo yuguruye.
Ninde wayugaye?
Sindakumva.
Ninde wugaye imbibi z'u Rwanda n'u Burundi?
Hari ubugaye twaduca mu kanyaru mu bwato, ariko ubu nabwo tukihaca.
Ninde ubabuza kuhaca se?
Umutekano ntuzi uko u Burundi n'u Rwanda bitameze neza.
None iyo mufashe ubwato polisi y'u Burundi irabahagarika?
Ntibikunda.
Ntibikunda. Kwiduane barakubwira bati subira inyuma, ntabwo ushobora gutambuka.
Kwiduane bireme, ariko iduane iri kure. Iduane iri kure mugabo mbere tukihahiranira twarahahiranira, ariko ubu ntibikunda.
Icyo gihe mugihahirana ni ibihe mwajyanaga mu Rwanda? Cyangwa reka duhere ku byo mwajyanaga mu Rwanda, noneho tuze gukomereza ku byo mwebwe mwabonaga mukuye mu Rwanda.
Ni ukuvuga twarahahirana nk'ibyo birayi twabigura imbuto cyane tuzikuye mu Rwanda.
Yego.
Kuko niyo imbuto twazihahira cyane, kimwe n'ibikoti by'imyumbati.
Yego.
Ni ukuvuga ibirayi n'ibikoti by'imyumbati ubu ntabyo dufite, kuko inzira zitagenda neza.
Mwebwe mwajyaga kudandaza iki mu Rwanda?
Ni ukuvuga twarashorerayo nk'amasaka, mu Kirundo turakunda kurima amasaka cyane. Tugafata amanyarwanda tukajya tuhaha ibirayi, imbuto, tukahaha n'ibikoti by'imyumbati tugatera, ariko bitewe n'uko ubu bitameze neza twenda kuzunguruka. Ibirayi duhinga ino kandi birahaba, ariko imbuto nazo turonka.
Nduva impene aho ngaho iruhande rwawe. zomufite amahirwe ntabwo zatewe na kakaranda
zaragate ariko abaganga baragerageza kuzivura
izo ngizo ndi kumva nizawe bwite
ndanje
ufite zingahe
ni tubiri
kubuze tubiri se ntidutoya
ni tubiri duto nutu inzara yarateye zanyina turazijya
none two turacyakura
turacyakura tubyagura ngo tugororoke
nta bitungwa mwagiyaga kudandaza mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bazaga kudandaza ahongaho mu Kirundo
badandaza iki
ibitungwa kubidandaza
n'amatungo mbere twashora mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bakayazana ariko nkamwe namwe mugerageza kuba mwumviriza abategetsi b'Uburundi n'ab'u Rwanda barakwiye kugira imishyikirano arakwiye kuyiganira kugira ngo batudohorere burya abanyarwanda barababaye n'abarundi turababaye
ndibwira ko bari kubyumva kandi bamaze iminsi babyumva Leonida urakoze
sawa namwe murakoze mugire umunsi mwiza
nawe muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga insanganyamatsiko y'uyu munsi yari ku kibazo cy'umusaruro w'ibirayi mu Rwanda n'ingorane zihari mu kubicuruza kubisarura no kubicuruza yego twabikozeho kenshi kandi tuzanakomeza mu makuru mu kiganiro muri sanga mu kiganiro dusangira ijambo nyuma umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ange Subiru Tambineza aratwandikira ati nkurikira ibiganiro byanyu cyane cyane kuri iki gihingwa cy'ibirayi ati mwarakoze gushishikazwa n'iki kibazo ndetse no kugikoraho ati nifuza kubasaba umwanya muri bimwe mu biganiro byanyu mukavugana n'abayobozi ba Minagri, Minicom na Minaloc twari twabashatse rero koko ariko kugeza kuri uyu munota muratubabara rwose inshuti zacu ntabwo bashoboye kuboneka nubwo ministre w'ubucuruzi yari yanyemereye uko aboneka kanya gatoya ministre w'ubuhinzi n'ubworozi nawe yari yanyemereye uko aboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we twari hano muri studio Innocent aramutelefona aramubwira ati sinkibonetse muteza amatwi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph Joseph we
ndakumva
wiriwe neza
mukomere Thomas Kamirinda
urakomeye rwose
yego
nuko igitekerezo cyawe
agatekerezo kandi kuri biriya bijyanye n'ibirayi urabona wa mugani bacu umugani ngo amake atashye aruta menshi abuze uriya nge mbona bariya abaturage barimo babihomberamo kuko buri umwe iyo yejeje aba afite akabazo k'amafaranga bijyanye n'ubukene wenda yaba afite njye nkumva rero ibyiza ari uko wenda bashyira bakuraho rya tegeko ryo kugena ibiciro noneho umuntu akajya yishakira isoko bitewe n'uburyo akeneyemo amafaranga kuko urabona ko niyo umuntu yejeje ibijumba aragenda yagera ku isoko hari ibyo aba yatoranyije biba ari binini bya bigurwa n'abajya za Kigali hakaba n'ibindi bigurwa n'abaturage basanzwe urumva umuntu agena igiciro bitewe n'uko abona isoko rihagaze cyangwa n'ubukene yifitiye muri make
yego
gusaka akabazo kabaye nuko abayobozi batabonetse nyine ngo umuntu abibarize kuko urabona ko biriya bintu bizatuma abahinzi bacika intege rega burya guhinga biravuna
namwe gutavuna
ariko guhinga byo burya bibari hatari kubera ko baba bashoyemo amafaranga ugura imbuto ugura imiti amafumbire ibintu nk'ibyo byose rero urumva ko agataho ngaho kugeza igiciro ugasanga ayo bakugeneye nta nabonetse imyaka igahera mu murima urumva ko icyo ari igihombo rwose gikabije cyane
yose umwana numvaga umwana numvaga muri kumwe nuwawe
nuwane
numvise ari muto yaterageza igihe cyo kwiga
nakana gafite nk'imyaka ibiri
birumvikana mu ijwi nuko gasuhuze
sawa sawa mugira ibihe byiza
yego nawe komera ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel Daniel we Daniel
karame
wiriwe
yego
uhina amagambo ndakuzi
yahoranze cyane turaziranye ariko ngenda babaye
ubabajwe n'iki se kandi
mbabajwe n'ukuntu mwatubiye abayobozi bakabanze kuza
yewe
ariko noneho ndakanyihutisha yewe aba bantu bahari ibyo bajya bavuga ariko ntabwo twemeranya bimwe na bimwe kuvuga ngo ikiro cy'ibirayi hano mu mujyi tukigura amafaranga 150 abo bavuga ijana na 180 ntabwo mbizi wese wasanga biterwa n'aho byavuye cyangwa na sepuva aho bageze ikindi cya kabiri yewe nafite ibibazo nari kubabaza ubu ndanababaye kuba ntabibabajije ngo babinsubize
ariko rero
ariko noneho
Daniel kubera ko inteko ishinga amategeko mbese ni intumwa za rubanda zarabatumiye buriya zizababwira amatariki bazaganiriraho kandi iyo ministre yagiye mu nteko ishinga amategeko rubanda burya twemerewe kujyamo yego ntabwo twabaza ibibazo ariko rero burya ushobora gutuma abadepite ukandika kandiko ikibazo cyawe bashobora kukigeza kuri ministre igihe bamutumiye nuko Daniel nagushimiye reka duhe n'ijambo na Dieudonné muri iyi minota ibiri dushigaje nakagaruka
yego murakoze iyo mu masogonda nk'abiri ni arahari wenda mu masogonda 33 arahari cyanayo
ngaho amasogonda 33
reka nihutishe no kuvuga ngo abaturage barababaye biriya hari ikintu ntemeranyaho hari ibintu bita gutekinika barafata abaturage bahinze ibirayi noneho bariya amakusanyirizo y'amashyirahamwe akavuga ngo akabasinyisha impapuro ngo basinyire ko bagurirwa ku 130 noneho byarangira bakaba kuri 80 umuturage akareba hari abiri biri mu murima birimo kubiriramo birimo no kumera noneho umuturage akareba guhomba ayo 80 akavuga ati reka ntabwo nubwo banakiritse leta izi ko ni 130 noneho bakavuga bati reka mfa gufata 80 noneho umuturage ntigaragambye cyangwa ngo ntiyange kubyemera ko agasinyirwa ku mafaranga make ku giciro gike ikindi nihutishe wenda cya nyuma ikintu nsaba leta
amasogonda 130 ariko yarenze
yafashije abaguzi babahaha bajya kubirya
urakoze nawe
ndabizi
rwose yee komera ijwi rya Amerika Dieudonné nawe tumuhe umunota umwe hanyuma dusoze iki kiganiro Dieudonné
yego
nduvu uri mu muyaga ariko
Thomas wiriwe neza
wiriwe
wiriwe neza Thomas
kuri mu muyaga
ndi mu muhanda ariko gusa uko biri kose umuyaga uramuke
yee umunota umwe rero usigaranye igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ibibazo byinshi nabakabaye mvugaho byose babivuze ariko ikibazo cy'amakusanyirizo cyarageze ikibazo ku buryo bukomeye ntibihangane amakusanyirizo bayakureho kuko n'ubundi amakusanyirizo nta kintu ari kudufasha kubera yuko uriya musaruro wacu ubu ngubu turawufite urimo urapfubuza ariko ndakubwiza uko umwaka utaha hazaza inzara igituma nifuza ko amakusanyirizo yavaho umuturage wagize gutya akaka inguzanyo arimo guhinga kuri uyu munsi ndakubwira ko hari ufite umwana utarajya ku ishuri kubera yabuze amafaranga
Dieudonné
ariko turahombye yego
reka ngushimire kubera ko igihe kigiye urakoze cyane
murakoze nawe ndabashimiye
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda twari twagize insanganyamatsiko y'iki kiganiro muri isanga ku kibazo cy'ibirayi nanone mbese Ijwi rya Amerika ntabwo ryita ku bibazo bimwe dukora ku bintu byinshi cyane nk'uko mubizi maze rero nongeye nshimire umuyobozi w'ishami ryo gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ange Subiru Tambineza yaramfashije cyane mu gutegura iki kiganiro nubwo abatumirwa tutababonye ndamushimiye rwose abo twari twatumiye ni ministri w'ubucuruzi, ministri w'ubuhinzi n'ubworozi na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu ntibabonetse, muratubabarira tuzakomeza. Mukanya gato cyane na makuru ijwi rya Amerika murakarama.
Radio ijwi rya Amerika.